radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kanabyizwaho nange Venuste nshimiye imana Tariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi u Rwanda rwizihije umunsi witwa uwo kwibohora n'umunsi abarwanyi ba FPR inkotanyi binjiye mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda nyuma y'imyaka hafi ine zari zimaze zirwana urugamba rw'inkotanyi rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi 1990 ku mupaka wa Kagitumba aho abarwanyi ba mbere ba FPR inkotanyi abenshi muri bo bari basanzwe bari mu ngabo z'igihugu cya Uganda ndari naho binjiriye baturutse imirwano ya mbere hagati ya barwanyi n'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe yatangiriye mu gace k'Umutara muri make kuva tariki ya mbere z'ukwa cumi 1990 kugera tariki ya kane z'ukwa karindwi 1994 FPR yigarurira umurwa mukuru w'u Rwanda abaturage bako gace k'Umutara bari bamaze imyaka hafi ine mu ntambara n'ubuhunzi mwaka w'igihumbi 1994 kwa kane umujandarume wari mu birindiro byahitwa mu ndatemwa muri komine Murambi yakirije umuryango warimo ababyeyi batatu n'abana babo byamusabye guhangana n'interahamwe ariko araziganza musaza wabo babyeyi yarokuye ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Ali Yusuf Mugenzi arashaka uwo mugira neza ngo azamwiture si kenshi dukorera ubuvugizi abanyamakuru nkatwe kuko Ali Yusuf Mugenzi n'umunyamakuru wazubereye mu mwuga kandi wabereye benshi intangarugero mwari musanzwe mumumenyereye kuri radio BBC gahuza miryango turamushimira ku bunararibonye yagaragaje ubutwari n'ubwitange yakoranye none turamwakiriye ku ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Venuste.
None mbwira niki kikuzanye muri kino kiganiro?
No gushakisha kuko nubisaba ndi bashakisha nanjye byabaye ngombwa ko ndanifite ikintu umuntu ku mutima ntekereza cyane numva ko nashakisha ntaza waherereye niba ari muzima niba yarapfuye ariko byashimisha menya makuru ye.
Uwo muntu ushakisha ninde ku buryo bikuzanye hano mu kiganiro gasoro kaburaga?
Venuste ntabwo muzi sina. Icyo nzi nuko yari umujandarume igihe cya Jenoside muri 1994 impamvu mushakisha nuko yarokoye bashiki banjye ahitwa mu ndatemwa njyewe njya kuzi Londres bashiki banjye bambwiye ko leta yari yarashyize abasirikare bake abajandarume bake ahitwa mu ndatemwa bari bayobowe na Suretna niyo yari gradeyeho yarakira umusore hanyuma ageze hariya mu ndatemwa ashakisha iwacu impamvu yahashakishije yabwiye bashiki banjye ari ukubera ko yasomye igitabo nanditse cyakoreshwaga mu mashuri mu Giswahili mu mugani nanditse hakaba hari mu ndatemwa wahageze rero ajya gushakisha arahabona gutyo aba inshuti y'abashiki banjye hanyuma Jenoside itangiye bashiki banjye batatu n'abana babo baza kumenya ko babibwiwe n'umukozi wo mu rugo ko hari gahunda yo kubica bagombaga gupfa ku tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane uwo mukozi wo mu rugo rero arazababwira ati jyewe twarabanye neza ntabwo nshaka kubona amaraso yanyu ibyiza ni uko mwashakisha uko muva hano kubera ko twafashe icyemezo cyo kubica uwo mukozi yari yarabaye interahamwe yishe n'abandi bantu bariya mu ndatemwa ni uko bashiki banjye bashakisha uko bava mu ndatemwa birabananira ku itariki ya cumi babona imodoka ivuye ahitwa Imuhura interahamwe za hariya zibakuramo imodoka zibabwira ngo ntabwo bagomba kuva hariya ku itariki ya 11 nanone babona imodoka yatundaga amazi igemurira impunzi zari hariya yo mu ndatemwa mu gitondo kuko abashoferi bari bacumbitse iwacu zishaka kugenda bamaze kujyamo interahamwe nanone ziragenda zibakuramo babwira ko ntacyo bahunga basigare mo baba kuyemo rero nibwo mushiki wanje ubuyita by'Imana witwa Shani aragenda kugira uwo mujandarume aramubwira ati wabaye inshuti wabaye muvandimwe dutabare kuko baratwica rwose uyu munsi ni umunsi wacu wo gupfa tutava hano baratwica uwo musore rero aragenda ahangana n'intera hamwe zari zihagaze zivuga ko zidashaka ko bahava byabaye ngombwa ko arasa mu kirere intera hamwe zirikanga zikanze rero aravuga ati ndabarasa nuko bashiki banjye batatu n'abana babo bashoboye kujya muri izo modoka ebyiri zerekeza i Rwamagana n'i Kigali kwa banyirazo zirabatwara uwo mu gendarme arabaherekeza abageza ikayonza rero arabwira ati ahangaha niho yewe ndangiriza kubera ko komini Murambe niho irangirira abasigaho ati ahandi ni mwe twasize urumva ibintu yabakoreye byangiye ku mutima cyane Venus cyane ariko nkamutekereza uwo muntu ukuntu asa izina rye ineza kuri bashiki banjye kugira ngo batitwa n'imihoro hariya mu ndatemwa icyo nakubwiye ni uko ntabwo barabatutse nta nubwo barabonye politiki baziraga ngo njyewe kuko ari bashiki banjye yitwaga inyenzi gushakishwa ariko kuri ubwo rero n'abashiki banjye niyo mpamvu nicyo bari bagiye kuzira urumva rero uwo mugabo na n'ubu sindamubona niba ariho niba atakiriho niba hari abasirikare bari kumwe abajandarume bari kumwe hariya mu ndatemwa wenda baramuzi banyibwira nawe niba anyumva yanyibwira rwose Benusi byanshimisha mumenye sivuga ngo nakora kiriya ariko ndumva afite amatsiko yo kumenya uwo mugabo
ufite amatsiko yo kumumenya urashaka kumubona kugira ngo umushimire urebe isura y'umugiraneza niko ushaka kuvuga
urabyumva byo byose maze kuvuga urumva ukuntu umutima w'uwo mugabo ukuntu yatabaye bashikanje narabakundaga bashiki banjye ntacyo baziraga ntabwo bari muri politiki yarabatabaye yakoze icyo ashoboye nubwo baje gupfa imbere babiri ariko yakoze icyo ashoboye nkaba rero nifuza cyane rwose ko ngize amahirwe akaba akiriho tukamenya nagiye byashimisha
ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho niyo yaba atakiriho akaba yarashibutse ukazabona uwamukomotseho ineza ngo ntihera ariko se ari Yusuf mugenzi dusubira inyuma gato mushiki wawe Shane ni nyakugendera Shane ntakiriho ariko ntabwo yigeze nawe aguha kanunu k'izina bamwitaga iryo umuntu wari warabaye inshuti yabo ntazina rye bigeze bamenya
Venus si inkuru sinkunda kwivuga kubera ko
irababaje ndabyumva
irababaje kuko Shani yapfuye apfa nabi apfa tutavuganye
komera
ubwo amakuru jyewe nayahawe na mushiki wanjye umwe wa nyuma niwe wari bucura iwacu witwa Zura niwe wabimbwiye ntabwo rero ndavuganye na Shani hari n'undi witwaga Baby nawe ntabwo twavuganye uwo twavuganye ni Zura niwe wamubwiye ayo makuru ariko nawe Zura nawe ntamuzi azi gusa ko yavuganye na Shani
ndasaba cyane nk'uko abivuze mu kanya kugira ngo umuntu wese wumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya waba uzi peloto y'abasirikare bari mu ndatemwa muri 1994 wamenye umusirikare wagiye gutabara bashiki b'umunyamakuru ari Yusuf Mugenzi nyaboneka mudufashe tumenye uwo mugiraneza uwo munyarwanda bagaragaje yuko ari ndakikirwa ari Yusuf Mugenzi aramushaka kugira ngo amushimire none ari Yusuf Mugenzi hashize imyaka 30 ibyo bintu bibaye ni ibintu umaranye igihe kirekire ku mutima kugira ngo uyu munsi uvuge uti ngiye kubishyira hanze ni inkuru ntakunda kuvuga kubera ko imbabazi ariko ngiye kubishyira hanze njye mu kiganiro Gasoro Kaburaga ntabaze ntanga impuru zashaka umugira neza ni iki cyakujemo kugira ngo uyu munsi uvuge uti ndaje tuganire
Rusi urabona ukuntu ibintu byari bimeze kuri 1994 kubona umuntu nk'uwo wakoreraga ingabo z'igihugu agafata imbunda akajya gutabara umuntu witwa ikitso cy'umwanzi urumva uburemere kw'icyo kintu ni bake basuraga kubikora urumva rero kubera ubwo butwari bwe n'ubwo ubuntu cyangwa ubumuntu bwe afite nicyo kintu cyangiye kindi ku mutima kugeza ubu ngubu basi kubajya ariko nubwo bakiye yewe byashimisha rwose mubonye nkamushimira cyangwa nkakiri kindi nakora ntekereza ntashobora kuvuga aha kuri radiyo rwose nicyo kishishikaje kubera ngo nshobore kumumenya
Adi Yusuf Mugenzi ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nongere mbisubiremo turifuza kumenya umusirikare wari umujandarume wari ukiri muto mu basirikare bashobora kuba barinjiye muri za 1992 wari mu ndatumwa 1994 watabaye umuryango wa Yusuf Mugenzi agakiza bashiki be batatu akabaherekeza akabageza ikayonza niba uri umwe muri abo basirikare niba uri mugenzi w'uwo musirikari waramubonye ukabuza waherereye ukabuza mukomokaho nyaboneka gana ikiganiro Agasaro Kaburaga utubwire ari Yusuf Mugenzi mu ndatemwa ni wanyu ni kwivuko birumvikanura havuga ukagira ikiniga cyinshi kubera inkuru zahabaye kubera amateka yaho ariko ubu ngubu uje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukaba wongiye kongera kuhavuga mbwira iyo uvuze mu ndatemwa ni iki wumva kikuje ku mutima
reka iwanyu ni iwanyu maze imyaka 30 ndi hano mu Bwongereza mfite ubwenegihugu bw'igihugu ariko ibyo byose ntabwo nshobora kwibagirwa kwivuko iwacu ndahabona iteka ndahatekereza simpagera ariko mu bitekerezo byanjye ndahafite n'abantu banzi bose bazi iwacu kwa Muzehe Yusuf Mugenzi barahaze arazi umusaza wari uzwi cyane yari afite resitora hariya batarahindura umuhanda ahitwa kuri Bismillah abantu bose barahaze ubwo rero ndatemwa ndavuga iki niyo mpamvu nayanditse no mu gitabo cyanjye abasomye igiswahili ndatemwa hari umugani naciye nanditse uvuga ibya ndatemwa
ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ari Yusuf Mugenzi nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Venuste
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 umuryango w'abarundi bari barahungiye muri Kongo mu nkambi ya Ruvunge muri Zaire baburaniye ahitwa Shabunda nitunga Clemence batazira Made ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashakisha abavandimwe be nitunga Clemence atuye mu ntara ya Muyinga ku mini Muyinga umutumba wa Karemera Gacimbiri ka Gasenyi
yitumye ndwa mu kiganiro ndiko ndashakisha abantu twaburanye nabo kubera twarashakishije turababura gushika n'uwo munsi ntandanze turaronka
abo bantu mwashakishije ni bande
umwe yitwa Nizeyimana Claudie bamutazira Jean Claude Gatoto abakongomani turi mu cha Kongo Zaire niho twabashije kuburanira uwundi yitwa Ndayizeye Glorioza ni mwene wacu n'undi mwana w'umubanyi yitwa Saguye Perashia bataziye nyira
mwatandukanye mugeze hehe muri Kongo
aho twatandukaniye nahitwa Kuruzi Gacungu uri kuraza ahitwa Chonga
ubwo hari muhe mwaka
1996
wowe uri murundi kazi
Je wandu murundi. Na wabone na barundi nyene.
none icyo gihe ko hasinywaga inkambi z'abanyarwanda mwebwe abarundi mwari muhuriye he nazo
tware mu nkambi yitwa Ruvunge intambara muri Buvira muri Kongo nyene yitwa Zaire hanyuma rero intambara iteye twaragendanye turi kumwe mugabo twagiye kuburanira ahantu hitwa Shabunda umwe niko byagenze
none hari musaza wawe hari umwana w'umuturanyi abo bose nta babyeyi bagifite barababuze
ababyeyi bariho mama tubyara ariho bita baranyitondeye modesi banyitungiye modesita papa yatubyara yitwa Nirampeba Juvenali uwo wundi mwene wacu avuka kuri mama wacu nyina wiwe yitwa Krotirida Habonimana ese wiwe nawe yitwa Binenwa Aloyisi uwo wundi mubanye ni umubanye nyene gusa sindabiwabo sindabibuka
none imyaka bari bafite abo bana bose urangisha urayibuka mwatandukaniye Shabunda nk'uko bivuga ariko se bari bageze mu kigero cy'ihe myaka bari bafite imyaka ingahe
musaza wanje yari afise imyaka 17 uwo wundi nawe ndayize gororiyoza yari nko mu myaka nawe 17 gutyo uwo wundi nawe bari mu rugero rumwe ubirabye
hanyuma mujya gutandukana ni kubera ko mwagenze muri ayo mayira y'inzitane mukaza kuburana hari ikintu cyabaye kugira ngo usange utakibabona hafi yawe ni ryari wamenya ko mutakiri kumwe ko bagucitse
twatandukanijwe n'intambara yabaye aha twari turi yakabira niyo yadutandukanije ahantu twari tugeze nyene tuca turatandukanye umwe yirutse ukwiwe ubundi yiruka ukwiwe ahubwo umuntu yatubariye inkuru niwe yatubwiye yuko yamubonye aho gacungu yarambutse uruzi rwa gacungu aja conga niko yatubariye urumva rero niyo makuru twabashije kumenya ntitwasubiye kumenya uwo twobaza tumenye uko byifashe
ayo makuru umwe yabonye ryari yayabahaye ryari
97 niho twamenye ayo makuru
none niyitunga hashize imyaka 27 ayo makuru uyafite nubundi nyuma y'imyaka yose nibwo uvuze uti reka njye ku ijwi ry'Amerika njye kurira ko nabona bene wacu
ego cyane rwose byarashimishije kuba naramenye izo nomero canavuga ati nanje byonezera nshishije ku ijwi ry'Amerika hari abakogira icyo bamfasha kugira ngo numve ko bapfuye cyane ko baba bakiriho
buri munsi urabatekereza buri munsi wumva hari aho bari baza bakagusanga cyangwa ukagenda ukabasanga buri munsi ubahuza ku mutima
ego cyane rwose ndabiyumvira rwose rwose
wumva bakiriho
aya ntabyo namenya atari Imana yonyine yabazigamye yonyine niko novuga yabazigamye nyene nkuko yatuzigamye natwe byonezera kweri ego byonezera abazigamye nkuko natwe yatuzigamye
none niba bakumva muri kano kanya aho bari hose bakaba bakiriho bakaba bakumva muri kino kiganiro ubafite ubutumwa bw'umuryango babwira amakuru ko mwageze mu Burundi hameze hate abantu bakiriho aho ngaho ni bande mbese baha amakuru ubabwire iki kuri ku mutima ushaka kubabwira
jewe cyane asaba namba bakiriho nagomba ndababwire yuko abo tuvukana bose turi kumwe atari bo babuze nababwira yuko mu muryango bimeze neza turashima kandi nkababwira yuko nk'uwo musaza wanje wenyine na wene nkamubwira yuko tutagiye ku mavuko twaciye tuje ahantu mu yinga kubera bivanye n'uko Yohava azoturondera ku mavuko aho twavuka mu Kayanza ubu siho turi utaganzwa komine utaganzwa nyene ahasiho turi twaciye twunguriza muri komine Muyinga muri komine kandi Muyinga intuze karitiye Gasenyi ariwo mutumba Karemera akabakiriho azotubaze azobaririkiriza kugira ngo natwe tuzuye tumuhindanze nico nifuje kandi Imana imuziga amahari hose namba kiriho.
Urakoze cyane kuba ushuhuje uwo musaza wawe ukamuha amakuru yo mu rugo. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga n'Itunga Clémence. Ngaho ukomere nkwifurije amahoro y'Imana.
Asante. Murakoze. Mugire umugisha.
Urakoze cyane.
Asante.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona. Wikiki intege. Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Tukiri mu mwaka w'1996 umusore n'inkumi bari barahungiye mu nkambi ya Mugunga muri Zaire. Igihe inkambi zasenywaga baratatana ariko babonaniye ahitwa Sake. Nyuma y'imyaka 28 Munyanziza Cyprianne aramushaka. Atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu w'Amahoro.
Ni ukuvuga ngo nkuko nari nabibandikiye hari umuvandimwe w'inshuti yanjye Magara twaburanye tuburana muri 1996 turi mu cyahoze cyitwa Zaire. Tuburana tugeze aho bita mu Isake turutse mu nkambi ya Mugunga. Kuko ubwo hahise habaho akavuyo ko k'intambara bamwe barakomeza abandi turagaruka. Ntabwo rero nzi niba yaragarutse niba yarakomeje sinzi niba ariho sinzi niba atakiriho. Nubwo buryo nabandikiyemo ngo menye byibuze amakuru ye menye niba yaba akiriho yaba aherereye he nawe yamenye mbega menye amakuru ye nawe amenya yanjye niba ngombwa tube twanahura nyine buri wese abonane na mugenzi we.
Mumaze imyaka 28 mutandukanye
cyane rwose muri 1996 mu ntambara iriya ya Kabila akuraho Mobutu.
Wari ufite imyaka ingahe wowe Munyanziza?
Nari mfite imyaka hafi 18.
Uwo mucuti wawe ushakisha yitwa nde?
Yitwa Nigena Winifred Mary.
Mwari amacuti mukira abasore
cyane rwose.
Hanyuma intambara ikubise murahungana cyangwa se yaciye uko nawe ucukwawe?
Oya, twaramanutse tugera epfo za Sake n'undi tuguma kuba turi kumwe aho n'ababyeyi be bari aho n'umuryango. Biza kuba ngombwa ko byongera bidukuraho naho bamwe baca ha abandi baca ha tuburana gutyo.
Umuryango we urawibuka? Ababyeyi be urabaza amazina yabo?
Ababyeyi be musaza bamwitaga niba ari Hesroni yari umupasiteri wa Eglise Baptiste. Mama we ntabwo nari nzi amazina ye gusa nzi ko yari afite na basaza bitwa ba Peter afite na murumuna ye witwaga Anonse cyangwa Anonse yatangira ngo ubwo urebye muri famiye nabo ngabo mbashije kuba nibuka.
Bose bari bakuzi?
Oya, wo twari tuziranye ni we ariko bo baratubonaga nyine ko kenshi twabaga turi kumwe kandi twari tunaturanye.
Mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye he mu Rwanda?
Nge nari ntundi nagiye nturutse Kigali ariko bo n'ubundi barabigisenyi mu murenge hari aho bita kukabatwa ngira ngo ubwari hari muri sekiteri Mudende.
Ariko se hari uburyo bundi wigeze ukoresha ushakisha uvuga uti uwampa nkamenya aho aherereye?
Hari abo twagendaga duhura kuko nkunda kugenda nka za Rubavu ukabona uhuye n'abantu runaka muziranye n'ubundi mw'ibyo bihe mwari muturanye mwegeranye ukababaza se amakuru ya runaka ariko nkumva nta muntu n'umwe umpa amakuru yuzuye ye kabisa nkumva ntayo mbona. Ku bwanjye mbona mvuga mvuga ngo menye ngo arahagana he namurebe tunaganire. Burya abantu babibukana ku bintu byinshi rwose ariko byibuze biba byiza iyo mumanye mukajya mukunda guhura n'ubundi mukaganira cyangwa se mukagira ibyo mufatikanya ibyo mufatanya kuko burya mu buzima abantu barafashanya. Ushobora guhura wenda buri wese yarahinduye irangamimerere cyangwa n'undi yararihinduye ariko ibyo ntibitanya abantu bituma hatari ibyo bafashanya mu buzima. Burya mu buzima abantu bafashanya byinshi.
None niba warahinduye irangamimerere yawe usanze yarahinduye mwahuriza he? Urumva mwakomeza urwo rugwiro nkubwo mwari mufitanye mbere urumva rwakomeza
kwa icyo twakomeza no kuba bavandimwe no kuba umuntu yagira ibyiza gatumira mugenzi wa bagafatikanya byago nabyo byaba abantu bagafatikanya nkuko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda ko abantu bafite mufatikanya mu bibi no mu byiza ariko mukabana hafi rwose
irangamimerere yawe yarahindutse kugeza ubu cyangwa yaracyari yayindi
oya yarahindutse
ubuse yuganira numu twari kazi wawe umubwira yuko hari abantu wagizeho ubucuti bakunyuze na n'ubukibuka buti aba bantu mbaragize imana ndabibuka kandi ndabakunda urabimubwira arabizi
arabizi cyane hari n'ifoto nagiraga y'uwo muvandimwe ari kumwe na papa uretse ko nyuma naje kuyoberwa uko yacitse yangiritse ariko narayimwerekaga nkamuhana ubuhamya bwayo kuko ari amateka buryo ubutahisha umuntu cyane cyane ayo baraciyemo
none rero ngiki cya gihe ikiza cy'ubuntu niba uyu muvandimwe iyi nshuti yawe ushakisha niba Winifrida akiriho n'igena Mary akaba akiriho akaba kumva niki ushaka kumubwira niya barwa y'urukundo yandike mu munota umwe mubwire
itashaka kumubwira cyo nuko kuri niba hari bibaye byiza na nimero yanjye cyangwa adresse ze azima cyangwa agafati zanjye tukajya tuganira tukunganirana mu bitekerezo tukaganira rwose n'ukuri kuko ntabwo twabanye nabi kandi ubwo twayimukiranye n'ubwo nibyo turateguraga bitakunze kubera ibihe ariko n'ukuri jewe numva icyambere cyiza ariko rwose namenya aho aherereye hamusura akansura tugasurana imiryango ikaguma igafatikanya ubuzima
yego Cyprianne Munyanziza urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umushuti wawe mwatandukaniye muri Kongo hashize imyaka 28 ni Mary Winifred Niyigena ngaho rero kumera nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga mwihariko wa muri sanga mu mwaka 2010 umurundi witwa Ndinduruvugo Sylvestre yari mu Rwanda akundana n'umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi witwa Mutuyimana Julienne aramusaba aramukwa nyuma yaje gusubira i Burundi yagiye guteguraho umuryango uzaba kuko bari bamaze kubyara umwana w'umuhungu nyuma y'imyaka 14 ntaragaruka Mutuyimana Julienne aramushaka atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboy akagari ka Nyakabanda umudugudu wa Marebe
no muntu twabyaranye ngirango wenda ndeye kumwazamundi wenda nimba yufite ikiganiro ndakaza nkazumva herereye
uwo muntu mwabyaranye ninde mwabyaranye ryari
itwa Ndinduruvugo Sylvestre yari yaravuye i Burundi tubana aza kugenda mbiye kajye gushaka aho tuzakorera sino ngiye kumenya iherezo
mwabana gahehe
twabanaga mu karere ka Kicukiro byo akabuga
ubwo hari mu muhe mwaka mutandukana
hari mu mwaka wa 2010
yagiye utwite cyangwa se mwari mwararangije kubyarana
narabyaye umwana afite amezi 2 n'igice
asiga umwana mu rugo aragenda ntiyagaruka
yagiye ambwira ngo agiye gushaka aho tuzakorera ahitwe musenyi ngo nawe yaragiye gushaka tuzaba
musenyi ni muyiye ntara
yambwiraga ko avuka muri province ya Ngozi komine Tangara umusozi wa Gitwa
hanyuma kuva yagenda muri mwaka 2010 ntiyongeye gusubiza amaso inyuma kuva 2010
nta na telefone yongeye kubona ibaho nta n'ubwo nongeye kumenya iherezo rye
nawe ntabwo wigeze umushakisha nta murundi wundi waruze ngo umubwire uti mbese umugabo wanjye mwamumenya ntabwo wigeze umushakisha
nawe kuko nta bene wabo narenze
umuhungu wawe yakubajira amakuru ya papa we umubwire iki
Mbura icyo umubwira.
Hanyuma se wowe wumva umushaka umukunze, wumva umushaka kugira ngo ubone papa w'umwana wawe kuza kumushaka uramushakira amahoro.
Ndagira ngo umwana amenye papa we cyangwa niba akina atanariho nkamenya n'umuwiwe.
Umwana wumva bishaka ashaka kumenya aho akomoka ashaka kumenya makuru ya papa we.
Eh nanjye ndabishaka cyane. Nta kindi wenda mushakaho nuko niba yabariho yabatariho nkamenya n'umuryango we.
Yego, irangamimerere yawe yarahindutse hagati aho ngaho cyangwa se iracyameze?
Irangamimerere ntabwo yahindutse no mu rugo. No yarankuye harahari. Yari yaransabye aranakoye. Mu rugo harahari, ababyeyi ntabare ko mu rugo harahari.
Yaragusabye arakwa asiga kubyariye umwana aragenda byagaruka. None niba ndinda uruvugo Silvestre akumva muri kano kanya nyuma y'imyaka 14 mutandukanye, niki wumva ushaka kumubwira gikomeye?
Ko yaza umwana akamumenya nimba bayakiriho, n'umuntu wese waba umwumva wumvira wenda muzi akaza bakaza gakoresha ko bashobora umwana nda akamenya umuryango. Nabo mu muryango we babaye bumva iki kiganiro wenda bamuzi. Nta kindi mbashakaho, fasha mbashakaho bundi ni ukugira ngo umwana bamenye.
Urakoze cyane Mutuyimana Julienne, rero ngaho wakoze kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugi.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
rero.
Mu mwaka w'1993 umurundi witwa Baraka Mfitiye Claudiani yakoraga mu bitaro by'igakoma mu cyahoze ari komini Muyaga muri prefecture ya Butare, yasubiye i Burundi asiga umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 5. Ntiyagarutse. Umuhungu we w'amahoro Donatien ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Rusatira, akagari ka Kiruhura, umudugudu wa Rugarama.
Jewe navutse mu 1988 nderanwa na mama mu myaka mbere ya genocide. Nari genocide yabaye ifite imyaka 5. Ndangije rero ubwo maze kumenya ubwenge, nibwo nyine ubwo nabonaga ndi kumwe na mama, sinagira amahirwe yo kubona papa. Mama aza kumfasha ndiga, ngeze mu mwaka wa 5 secondaire mama arapfa. Ariko mu gupfa kwe tukaba tutaragize ikiganiro kirekire, kuko urumva twarabanaga gutyo, ariko tukabana kwa sogokuru. Ntabwo nigeze ngira umugisha wo kumubaza amakuru yose, ariko kambwira amazina ya papa. Izina rya papa ni Baraka Mfitiye Korodiye.
Yego.
Ariko noneho aho yakoreraga ku bitaro by'igakoma mu murenge wa Mamba, barihimbagamo Baragoro. Noneho rero mama wagiye kumbwira, ambwira iryo rya Baragoro, mpita niyandikira Baragoro nanjye. Ariko ubundi nyirizina ni Baraka Mfitiye Korodiye.
Yego.
Ndangije rero ubwo jyewe naje kugira ikibazo ubwo mama amaze gupfa, nibwo natangiye kugenda nyine mbaririza amakuru mbo bya papa hariya ku murenge wa Mamba ku isantre, nyine niho abantu benshi bari bamuzi. Ndangije secondaire nahise mbona akazi ko kwigisha muri secondaire yari rihera ku isantre Imamba. Ngiye kumva numva umugabo umwe, ni umusaza bo ni mukuru, arampamagara arambwira, papa wawe abahehe? Ngani rero ni ntawe. Naramwegereye ndamubaza amakuru yose, ambwira rero amakuru ya papa. Ni ubwo natangiye kumenyera amakuru ya papa.
Uwo musaza muvugana yakubwiye ko papa wawe akomoka he, ko ari muntu ki?
Yambwiye ko papa wanjye yaje aturutse Burundi muri za 1984. Aza akomoka i Burundi, aza akora ku bitaro by'igakoma, ibitaro bya Gakoma. Noneho ubwo rero ubwo uko yaje guhura na mama, urumva ntibyari ngombwa cyane. Noneho akaba yaraje aje mu Rwanda mu kazi muri 1993, niho yaje kuhava. Ariko ahava urumva yambyaranye na mama ntibabana. Batamaze kubana rero muri 1993 byageze we yaramaze gushaka undi mugore wa kabiri, ariko w'umunyarwanda kazi. Biza kurangira mu icyo gihe cy'93 i Burundi, niho haje President Ndadaye, nibwo yafashe igihugu. Mu makuru uwo musaza yampaye yahise ambwira ngo we yahise asezera akazi, avuga ngo mwene wabo yabaye umuyobozi, ati nta mpamvu yo kuguma mu Rwanda, agenda ajyanye n'uwo mugore wa kabiri yari yaramaze gushaka. bagi Burundi gutyo ro muri 93 amakuru aragenda baho ntitwongera kumenya ngo ariho cyangwa ntariho ye umusaza rero aza kumbwira ati rero jyewe icyonzi ni imiryango y'iwabo nazagenda nkayikwereka ubwo yambwiragamo aho kwa bandataye bose akabambwira ariko nkumva ngize ikibazo ukuntu nahaguruka nkagi Burundi ngiye gushaka umuryango ntigeze mbona
yakubwiraga ko abo bo kwandadaye ari mu muryango we cyangwa se ko baziranye
ye uko yambwiye ko ndataye ubwe yari se wabo na data ye niyo makuru yampaye yambwiye ko dadaye yari se wabo ambwira ko ndadaye nawe yanize hano mu Rwanda muri kaminuza y'Ubutare anigisha hari isave muri secondaire ayo makuru niyo yampaye
uwumva ari umuntu bazi neza
yenu yarabazi neza kubera ko urumva papa nyine we aho yakoreye ku bitaro by'Igakoma yaramaze kumenywa n'abantu benshi cyane ye ubwo icyo gihe mu mwaka w'2010
none se kuva muri 2010 harayandi makuru agiye kusanya ushakisha umaze kugira kanunu kaho papa washura kuba komoka harandi makuru yashakishije wamenye
andi makuru naje kuyabona rero mu mwaka ushize mu kwezi kwa 10 wa 2023 niho nongeye kumenya makuru
ana yahembwira
ye no kuva mu ruri ya mwaka 2023 jewe nagiye kumva numva umuntu arampamagaye w'umumama ampamagaye arambwira nti se wabuzi ko uri uwo mu muryango niyo ya none se wabuzi ko so ariho nti ntabyo nzi nti so ariho nti namushiki wawe ariho ndamubaza nti se urinde arambwira nti ngiye mvukana na n'umugore papa wawe yajyanye bagi Burundi uri kumva
yego
ndangije namubwira nti yo rero nge ntago nari nkuzi ariko bibaye byiza wampa amakuru yuzuye arambwira ati gene yitwa Virginia ndi muri Kigali ndi mukuru wa mukaso ubwo ni mukuru wa mukadata ni wowe ntunzi ariko twe turakuzi nk'umuryango wose umukuru wo wampamagaraga arambwira ati mukuru wanjye uri impamba twa tuzi ko yaguhaye amakuru ndaje namubwira ati nta makuru yigezamo ndamubwira nti noneho wakora iki kugira ngo mpuze nawe arambwira ati twe twamenye amakuru muri 2012 ubwo twe tuzi yuko mukuru wacu yaguhaye amakuru uko mwajyaga muvugana mubwira ko rero nta makuru yampaye ndangije rero nibwo namubwiye ati basi se wampuza nawe gute ryaje kurangira nawe bo naketse ko ubu yahise avugana n'uwo mukuru we wundi uri impamba birangira kuri ubu ngubu ntashobora kumuhamagara ngo anyitabe ariko anyoherereza amafoto y'uwo mushiki wanjye
kuzaho mushiki wawe ari ukabuzi ba nyirasenge mukaba muvugana kuki batakubwira aho papa wawe ari
nge nashyingiwe 2014
abagabo ntibashyingirwa ariko abagabo bararongora
ye narongoye 2014 sorry icyo gihe nagiye kubatumira nk'abantu nyine nari narumvise ko papa yari yarahashatse ndangije uwo nguwo mukuru ndamuganiza namubwira nti se nta makuru ya papa ubwo yarambwiye ati papa wahita ubuheruka amakuru ye bagenda Burundi 93 undi waje kumpamagara ejo bundi rero we ntitwari dusanzwe tuziranye urumva gihe natekereje ko ashobora kuba mbwiye amakuru batashakaga kuma kuko kugeza isaha niyo namubaza gute ntashobora kugira amakuru ama
nta yandi makuru ufite kugeza ubu
nyuma yuko uwo wari umpamagaye yahise yongera yicecekera ntiyagira ikindi ambwira njyewe nakoresheje research yanjye harimo musaza wabo abo ngabo ufite umwana uba muri Amerika twiganye wo kuri generation yanjye ni ukuvuga ngo ni umwana abo ba mama baberenye na nyirasenge ndamutekerereza arambwira ati rero nanjye ayo makuru narayumvise ariko bariya ba masenge ntibashobora kuguha amakuru pe nicyakora igihari ni ukuzashakisha nareba uko ngumya kubatereta nkareba ko hari icyo bambwira
uwo mwana kumwiganye akaba ari mwene wabo kandi akabaza amakuru we kuki ateyaguha agashaka kukubwira ngo aza kubariza bene wabo
iyi nawe nta makuru afite azi neza ko hari nyirasenge atabona mbese ubwo bamuhaye ayo makuru ko nyirasenge yagiye Burundi yarashatse mu ubwo buryo ariko ntibamuha abana biti bimeze bite nawe rero yabaye nk'uri kugira ngo yinjire mu miryango y'iwabo abe yabaririza amakuru yabo bene wabo aribo mushiki wanjye
none se Donatien ndashaka amakuru ya nyuma ufite kuri barakamfitiye wakoranye gakoma wasiza kubyaye amakuru yanyu mufite y'ahantu ashobora kuba aherereye n'ayahe kugira ngo nange nyahereho cyangwa dukomeze
makuru yanyu mfite nuko bambwiye ko ari mu gihugu cya Norvège icyo ntazi ni ikaritsi ikindi bambwiye nuko akiri umuganga n'ubundi nayo makuru yanyu mfite
nayo nashakaga urumva yuko ayo ngayo aramfasha cyane birumvikana abantu bari muri Norvège bari bwumve ijwi rya Amerika uyu munsi bazi umuntu witwa Barakafitiye Claudiane w'umuganga nkuko umbwira niba hari icyapfana na nyakwigendera Melchior Ndadaye byo birahita byihuta ndararamenye neza ahantu ahereye na ubwe araza kunyihamagarira ambwire aho ukuntu mwahura akakumenya ndahamye nta mugabo ujya wanga kumenya makuru y'umuhungu we nuko yenda taza huri
na icyo ntekereza buriya we ntago ari uko adashaka kumenya makuru yanjye ahubwo abo bene wawe n'umudamu we bashobora kuba baramwimye amakuru yanjye icyo natekereje
none rero mbwira muri dufite umunota umwe n'uwa munota ntanga kugira ngo umuntu yandike ibaruwa y'urukundo niba papa wawe akumva muri kano kanya umunota umwe n'icyo ushaka kumubwira
icyo namubwira aka kanya nuko yamfasha yewe tukabonana nkabona isura y'umubyeyi wambyaye yaba bimpagisha
Donasiane wa mahoro urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe kuduhamagara
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Wiciki ntege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ni n'abavandimwe batatu baratandukanye kuva mu Rwanda kugeza i Burundi no muri Congo inzira zibyaye amahari uramukiwe Maria arashaka abavandimwe be atuye mu karere ka Huye umurenge wa Rusatira akagari ka Kiruhura umudugudu wa Nyarugenge
kugira ngo mumfashe kushakisha abavandimwe banjye nabuze babiri nababuze turi guhunga muri 1995 umwaka utangiye
1995 mwahungaga muva he mujya he
twari turi guhunga nyine amasasu tuva hano nyine tugenda tugana muri za Congo umuvandimwe wanjye umwe yitwa Munyaneza Agustini yari umusirikare wo muri ziriya ngabo zatsinzwe
yego
yakoreraga mu kigo cy'abasirikare yeka ari ni Kanombe ariko sindi niba ipetara afite ntabwo mbizi niye ntabwo yari yaratubwiye ubwo rero we nyine ngo bari baramurashe ngo arwarenge ubutari baraje ngo kumukoramo zahikara zari baramusigayemo ubwo tugeze mu misozi yo ku Gikongoro hari umuntu watubwiye ati nyamara cyo wa muhungu wanyu Munyaneza atarahise ati imodoka irabatwaye ati baragiye muri Congo ati bo bahise bagiye ubwo twaragiye ntabwo twigeze tubashikira kuko twese dukambika mu nkambi y'Ikibeho ubwo amakuru ye ntabwo twongeye kuyamenya
nivuga ko wowe wagumye Kibeho ntabwo wagiye muri Congo
ntabwo nageze muri Congo ariko Kibeho nyuma naje kuhava nyine nza kugenda ndi kumwe n'abavandimwe n'ababyeyi ariko nanone undi muvandimwe nawe twitonze nawe twaje kuburana
we mwaburaniye he
uwitonze Marie Claire twavanye ku Gikongoro turagenda tujya i Burundi twageze i Burundi turara kuri ku mashuri yo muri komine Mabayi ahantu bitaga mu Cibitoki ariko ku mashuri twaraye ijoro rimwe bukeye mu gitondo ngenda ngiye kuri toilette ngarutse nsanga bansize na n'umusaza wanjye na murumuna wanjye wundi ubwo jyewe nagumye aho ngaho i Burundi bo barakomeza baragenda bajya muri Congo ubwo bageze muri Congo yari kumwe na musaza wanjye na murumuna wanjye wundi na mwamukazi wanjye baragiye bagera aho bita mu Kajembo ngo barahaha hashize iminsi barahava nanone ngo bashenye bajya mu Rubirizi mu Rubirizi naho barahavuye ngo bajya mu Runingo ubwo bavuye mu Runingo ngo bahise bajya muri Tanzania ubwo ngubwo bageze muri Tanzania ngo baraye ijoro rimwe bukeye ngo bari baraye mu kintu ngo kigihangare cyubatse ubwo ngo haje abantu mu gitondo ngo bafite inkoni babakubita babwira ngo impunzi mwese mutahe ngo mujye iwanyu muri uwo muvurungu utanu rero uwitonze Marie Claire yahise nawe aburana na musaza wanjye n'uwo murumuna wanjye boba isemuri imodoka uyitonze nawe bahita baburana umusaza wanjye namura mukaza wanjye namunumuna wanjye mutoya wundi bo baraje bahita baza mu Rwanda undi baramuburana n'ubu ntabwo nawe tuzi irengero ngo najya ngo nyine mumfashe gutaka abo bavandimwe numvise hari ukuntu mushakira abantu rwose bakabona wabo kiriya kiganiro ndagikunda ntabwo kijya kincaho yenda nanjye Imana imfashije nazabona umuryango wanjye ubwo rero nagira ngo mbabwire ko abavandimwe papa wacu yitwaga Bimenyimana Kamili mama akitwa Mukagasana Generosa ubwo musaza wanjye mukuru yitwaga Rukundo Matayo ariho n'umudamu we musaza wanjye w'ingongo bari bakoreka arahunganya Rutayisireza muri Viyani nawe ariho murumuna wanjye wakurikiraga uwo nguwo wundi yitwaga Ushije Ntumu Iluminata ariko bamuhimbaga Gipine ariho n'undi mwana w'umuherereza mutoya nawe witwaga Nyirabasa hose Stefania twakundaga kumuhimba Kanunuri kubera ko yakundaga kuma cyane nawe ariho ubwo abo ngabo babiri nibo tutari kumwe nibo twaburanye.
Mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye hehe mu Rwanda?
U Rwanda twari dutuye muri komine yitwaga Ruhashya egiteri yitwaga Gikirambwa Serire ikitwa Musasa ubwo noneho twajyaga tujya gusengera no kuri paruwasi Ikiruhura ari naho twigaga twari duturanye n'ikigo cya Izari Rubona kera yitwaga Izari Rubona ahantu rwose ahantu bakundaga kuza kogeshereza inka kugira ngo zitarwara uburondwe barahazi bahungeze bahita bahamenya ngo tukajya no kwivuriza Irubona hafi rwose hariya niho twivurizaga
mutandukana ari Munyaneza Augustine ari na Uwitonze Marie Claire bari bafite imyaka ingahe?
Munyaneza Augustine yari afite imyaka 24 kuko niwe nakurikiraga noneho Uwitonze Marie Claire yari afite imyaka 18
niba bakumva muri kano kanya babahaye amakuru yo mu Rwanda ariko hari ikindi kintu kikuri ku mutima nyuma y'imyaka ingana gutya mutabunanye mutandukanye uravuga uti mbafite ijambo rimpoza ku mutima ni iki ushaka kubabwira muri kano kanya?
Nshaka kubabwira n'abavandimwe nagira ngo mbabwire ko turabakumbuye turabakunda ababyeyi bacu baratashe barashaje ariko twebwe turiho turacyari aho twari dutuye niho turi n'ubungubu babaye rwose batwumva baza tugafatanya kubaka u Rwanda Rwanda ruragendwa nta mahoro nta kibazo akandikana najya ngo mbabwire wenda nabirusa ko twari duturanye n'umusaza witwaga Karekezi Matayo bakundaga guhimba Kavanga hari n'undi musaza nawe twari duturanye yitwaga Zayasi Twagirayezu yari afite abana bitwaga ba Minani na ba Kamanzi na ba Zari n'umusaza yitwaga nibo nshuti Faranswa wari utuye hakurya aho bitaga Mukato aba bose ni abavandimwe noneho Uwitonze Marie Claire w'icyo nagira ngo mubwire niba nyumva namubwira ko umukobwa wari waramubyaye muri batisimu witwaga Kanyange Esperance hari aho nawe aramutegereza aramukumbuye yita aramumbaza ubu yarabyaye afite umwana w'umuhungu Munyaneza nawe icyo namubwira yuko yari afite umusaza w'inshuti witwaga Ntanama bakundaga kuganira cyane nawe aramutanyumva yahita yibuka uwo musaza bakundanaga ariko nawe arashaje ubungubu ntakiriho rwose babaye banyumva baza tugafatanya tukubaka Rutayisire ariho Rukundo ariho nanjye uramukeye Mariya ndiho bakundaga kunyita Agahinja twese turahari abaye atwumva rwose babitumenyesha bacishije ku izo rya Amerika ku gasaro kaburaga.
Mariya uramukiwe ndagushimye cyane kuba witabaje ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka abavandimwe bawe Munyaneza Augustine na Uwitonze Marie Claire ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona maze rero shaka gasaro kawe muzakabona
Uwitwa Mukarubayiza ararangisha basaza be bavukanaga ari impanga bitwa Ndahimana Eugene na Nge Ndahimana Theogene bahunze mu mwaka w'1994 berekeza muri Congo bakaba bavuka mu cyahoze ari komini Nyabisindu Saitre Gahanda Cyrille Rugarama.
Kintanye muri iki kiganiro ndagira ngo nyine kuko nari naratanze itangazo ryo kurangisha abasaza banjye babiri bagiye muri 94.
Urambwira ko ari basaza bawe, amazina yabo na yahe ni bande abo bavandimwe bawe?
Abo bavandimwe banje bangwaga mu ntege, umwe yitwa Ndahimana Eugene undi akitwa Nge Ndahimana Theogene, nyine nibo bankurikiraga jyewe.
None se 94 bava mu Rwanda bari bafite imyaka ingahe?
Urumva bahavuye ari abasore, ari insoresore z'abasaza, bari abasore kuko nanjye nari mfite imyaka icyo gihe nka 20. Urumva bari hasi, nari mfite imyaka 20, bari hasi yanjye, bari buje nk'imyaka hari nka 18. Bari barafashe n'irangamuntu, bari abasore.
None se kuva 94 kugeza ubu nta gakuru kabo wigeze umenya, ntabwo uzi aho baherereye?
Yewe, ntako nigeze menya, nta na gatoya. Nyine ubwo twabaga gutekereza gushakisha, nyine nk'uko numvaga abandi bavuga ngo reka bashakishe ku ijwi rya Amerika umuntu ashaka uwabuze, nk'uko bakagenda bakamubona, ntabwo nigeze nongera kumenya gakuru kabo kuko twaranavugaga tuti wenda baranapfuye ntibakiriho. Ariko mama akajya avuga ati, mana yanjye uwamba n'akana na kamwe rwose nkumva ko uko yaba kiriho.
None se bari muri Congo waba waramenye aho bari baherereye, inkambi barimo, akarere bari barimo?
Okay, ni ukuvuga ngo hari nyina wabo wari waragiye muri Congo, nyine bagenda bahunze bamaze kugerayo ngo baje kujya babonanirayo ngo aho bita Nyamirango, ariko abandi bo bakaba barabaga ngo bari mu nkambi ya gisirikare. Noneho rero bo baza kuvamo nyine ngo baragenda, bagenda bajyanye n'impunzi. Iyo bagiye ntago mpazi, ariko nyine kwari ugushakisha gusa kuko we yambwiraga ko ngo bajyaga bajya kumusura aho ngaho Nyamirango, kandi we yaratashye ari mu Rwanda.
Yego.
Niyo wampagayo makuru, kuko jyewe ntago nari mbizi ko muri Congo ko bari babanyeho, ariko we yampaye makuru ambwira ko bajyaga baza kumusura nka bajya gusura nyina wabo.
Aho muri Congo we ntiwigeze uhagera?
Ntabwo nigeze mpagera, jyewe nabaye mu Rwanda niho narokokeye.
Uyu nyina wabo yitwa nde?
Yitwa Mukamuyango Venancie.
We azi neza ko bajyaga bajya kumusura kubara aho ngaho umbwira hitwa Nyamirango, agaruka mu Rwanda ariko abasigayo?
Abasize, ariko ngo yasize baramutse baragiye baragiye za Brazzaville simbizi. Uwo yagarutse mu Rwanda asiga ngo baragiye bo bagiye mbere yabo,
barambutse batakiri muri Congo.
Batakibarizwa muri Congo.
Ubu rero tubashakire mu bindi bihugu biri hafi ya Congo, yaba Central Africa, yaba Congo Brazzaville, cyangwa se tumanuke hepfo muri Angola, cyangwa se muri Malawi na Zambia. Wamenya amakuru y'abavandimwe babiri, Ndahimana Eugene na Nge Ndahimana Theogene? Ni kumwe hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga na mushiki wabo Mukarubayiza Maria ubashakisha. Bakaba barakomokaga mu cyahoze ari komini Nyabisindu muri Igahanda muri seri ya Rugarama, ndivu bari kubambwiye. None niba bakumva muri kano kanya, Maria Mukarubayiza, niba bakumva muri kano kanya, bandikire ya baruwa nkunda gusaba abaje gushakisha babo ibaruwa y'urukundo, mbaha umunota umwe kugira ngo mwisanzure, mubabwire iki bari ku mutima, mubabwire urwo Rwanda, mubabwire neza. Niki umaranye imyaka yose hafi 30 utabona abavandimwe bawe ushaka kubabwira aho bari? Ubu bashobora kuba bakumva muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, ufite umunota umwe.
ikintu nababwira mana ishobora byose koko mana yanjye baramuka banyumva bakumva ko ndi mushiki wabo bakurikiraga bangwaga mu ntege kintu mbifuriza nuko nakongera kuva ijwi ryabo nkazahumuriza mama numva yuko nabo baba bakiriho nawe akazishima kuko afite agahinda gakomeye aba mu nzu wenyine akumva ko abo bana baba bakiriho rwose nabo bakamuhumuriza bakumva ko umubyeyi yicaye atekanye yumva ko hari n'umuriho natwe tukaba tubakunda cyane twumva tubifuza cyane nibo dusigaranye abandi bose barapfuye barashize tubabonye twakumva twishimye mana ishobora byose mana kenshi ni ukw'imana sinzi ikintu imana yazakugororera tukagutura uwiteka wenyine akaba ari ukwicaza ijabiro akakwica jisabiru katwumvisha wenda nkumva ndahimana nanjye ndahimana bangwaga mu ntege aribo basaza banjye bari barashinguye data amaze gupfa nkumva ndishimye ndongenda babonye n'amarorerwa twahuriye nayo mu Rwanda nkumva ndishimye umutima wanjye nkumvururutse Zenu siti ngize gutya nkumva umwe turi kuvugana cyangwa bose nkumva ndabavugishije mana ishobora byose niyo nahita mpfa ariko nkumva ko bariho wenda mama akazasigarana nawe nakumva nishimye nazagutura uwiteka akagenderera umuryango wawe akagenda akicara iwawe ishabiro akaguha amata munsi y'umuhimbe rwose ugahorana amata nayakwifurije nk'umunyenyanza
Mariamu Karwayizanda ndakumva urukundo ndakumva igishyika kikurimo kandi ndagushima nta kintu cyiza nko gusaba Imana ndasaba cyane kugira ngo nzaguhamagare mu minsi iri imbere nkubwira yuko abavandimwe bawe nababonye hagati aho ndagutumye unkomereze uwo mubyeyi wawe mukaru kwa Alfonsi numbwe yuko ari wenyine kandi yifuza kubona abana be umusuhurize umunkomereze kandi nawe nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana iguhe umugisha
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
Ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 6 4 nongere ngisubiremo 001 202 7 4 6 4 naho ubutaha mwari kumwe na Venister Nshimiyimana
Gana